usiro nke libheke wena. Ushabalela mina abazali babheke wena. Uthando nangesineke lento thina sizoyenza. Shange dolo phansi nathi izinto zosilungela. Ushabalela mina kasilo nke libheke wena. Ushabalela mina abazali babheke wena. Uthando nangesineke lento thina sizoyenza. Shange dolo phansi nathi izinto zosilungela. Ngizizaba sibalela mukebenga bukhokheli. Noma kunzima kanjani sibali keep on praying. So lokhu sizama ntwana umoya ungasipheleli. Izitha zokucindezela ugcina ungasakeni. Ulahlekelwe khona ngokungekho cause awubheki. Kancane kancane sofika empumelelweni. Isigele is the key son usizo ungasekeli. Ngoba ikusasa nalo asilazi ukuthi siphethileni. Beka ithemba kumudali noma ungasathembi. Uzohlela zonke izinto zakho uzoba happy. For sure nabazali bazosibeka emthandazweni. Udlala ikhadi engrand engeke ikubhazise empilweni. Kwenze kusemanzini ntwana ukhohlwe ngabangani. Ngeke bekuyise ndawo ntwana uzokhathala. Thatha ipeni uthathe iphepha uzakhele abangani. Ngithandazela ukufezeza abazali bami ifiso. Pusha ntwana yami ikasi lonke libheke wena. Pusha balela mina abazali babheke wena. Uthando nangesineke lento thina sizoyenza. Shange dolo phansi nathi izinto zosilungela. Pusha ntwana yami ikasi lonke libheke wena. Pusha balela mina abazali babheke wena. Uthando nangesineke lento thina sizoyenza. Shange dolo phansi nathi izinto zosilungela. Isala kutshelwa mfana sibona ngomopho. Wenza izinto ngoba nakho uthuthwa ngabangani. Bheka sibali uzolimala bazokushiya uzokhathala. Bayabhayisana kuphela bakufisela okuhle. Makhotla ngebe kuthande bonke cause ayona imali. Cila kokwenzayo sana izinto zokulungela. Akekho umuntu owadalela ukuba isehluleki. UNkulunkulu wayenenhlelo ngawe la emhlabeni. Ngakho be patient intwana ubamba ungadedeli. Ogombela kwesabo sebezosidlela emoneni. Asinaso isikhathi sabo thina size ngomsebenzi. UNkulunkulu uzungikhanyisele nami endleleni. Nani bantu abadala nisiqaphe ebunzimeni. Ingakho sesaboka konke kuwe mvela inqangi. Le nyembe zizosiza emehle noma nizoyiqeda. Sohlala sithandaza ukuze nathi sibe happy. Pusha ntwana yami ikasi lonke libheke wena. Pusha balela mina abazali babheke wena. Uthando nangesineke lento thina sizoyenza. Shange dolo phansi nathi izinto zosilungela. Pusha ntwana yami ikasi lonke libheke wena. Pusha balela mina abazali babheke wena. Uthando nangesineke lento thina sizoyenza. Shange dolo phansi nathi izinto zosilungela. Sure.